ufuna kimi nangizokunika. Noma ngayini uyifuna kimi nangizokunika. Mathatha magama ami umaqonda. 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 Mathatha magama ami umaqonda. Umaqonda. Umaqonda.
Zaba zubu, amaphotsunon. Mina ngizokunika whatever you need. Lusale lukhona uthando kimi. You make me smile, that's all I need. Umhlaba ngowakho, ngizokunika konke okufunayo. Noma bengasho, uthando luhlala lukhona.
Noma utshe sengathi angibuye. Mina ngiyomtshela ngilinde wena. Sofika ses cruiser so baby, ses shona panta curtain. Ses cruiser so baby, ses shona panta curtain.
Noma ngayini uyifuna kimi nangizokunika. Mathatha magama ami umaqonda. 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 Mathatha magama ami umaqonda. Umaqonda. Umaqonda.
Ngitshele konke, konke ofuna kimi. Nangowakho, nawe ungowami. Ngicela uthathe ithuba uthembele kimi. Maziyoshaya noma inini kimi nawe.